baby, mimi sijafuata visenti. Nimefuata upendo wa dhati usijiti. Tuna bari now,
visoko,
siso levo zao,
mapopo.
Tushindani now,
watoto,
wajupoteze. Baby, basi wenda for me. If you like that, show me. Kama uko mbali, call me. Usinyache nali. Baby, you're my moonlight, you're my moonlight. 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 Kejoni, ugatu panga foleni. Usiyo mizi zia zangu, ukaite sakiri yangu. Tena wendo che wachanda changu, unanitunzia siri zangu. Baby basi wenda for me. If you like that, show me. Kama uko bali, call me. Usiniache lonely. Baby you're my moonlight,